eɗen gondi jamɗe joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori studio kalangu kibaruji moon e fulfilde ko min Omar Hammad janganta on nani koye kibaruji moɗo. E nder koye kibaruji meɗe hande subako woni ko jandeji hakkunde lycée e collège maɓɓita nder leydi Niger fuu. Fedde hawrinde leyɗe Sahel no woni e hoore mum tenda nder leydi New York gallure lamorde leydi Amérique. Yewtere meɗen pindino hande haltanana dow suka ummatore biyeteɗo Ismaïlin Saoke laatiɗo naati dow filla jimi pittol no jikka ko witeɗo enda hip hop caggal no nde ɓiɓɓe Boko Haram tornuno to enda nder gallure difa nani yamirore ko waddante nimɓe dow majjudu woni ko kantirte kibaruji ma e fulfulde. Kori jam hirtemo hande altino sappo e jeetati lewru septembre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ko wattaɗo nder sukaɓe jangoɓe lycée ɓe ujunaji hemre e jeɗɗo e kemo joyo kamɓen koƴiti laawol jande to lycée Issa Korombe mo Ñame o. Sukaɓe jangoɓe janginoɓe ɗum ɓe fuu no potti subaka o, kanƴum waddi ko ɗereji jangirteɗi jeddama e gollitirɗi dow jande. Abdourahmane Salisu, secrétaire général mo fedde sukaɓe jangoɓe lycée et collège mo région Ñamey, nani ko wi bandimi biyeteɗo Mokhtar Mohammed
Domadio.
Min kaldi e ministre Oya do fila saɗoremaji amin ɗin endan, kam wonno min mbino tendeji no hani ñiɓe to janguete nonni ɗo konon nokkuje goɗɗen tawa e ley lekkoli ɗi no gondi e ndiyam, kano won ndiyam ɗan kayi fuɗɗama no itte ɗukka heɓanama mo sola. Jonnoon fa hande min jii janguinoɓe amin jacci sanne gara e sanne, ɗum du saɗorema goɗɗo noon. Saɗoremaji ɗi minin gon dow filla majjum, kano woni min jaɓi min naati dow ɗum endam, sabu min ji alama on endan ɗum waɗi alhaali ɓurde honno rawane ni, ɗum ɗo woni komin ji. Fa hande miɗen gon tomin gonno ni, sen tama kamɓe ɓen eɓe ƴeewa e saɗorema komin ji rawane dow filla jande ɗum endan, ɓe paama miɗen gonɗo min
kollaɓe.
Fa hande ni e dow filla maɓɓitongol lokkol bandimi Moutari Mahamadou, o yehi to sukaɓe jangoɓe nder janguirde lycée Issa Korombe sennuɓe ko kamɓen kokkama guineji janguirteɗi. Woɗi duuɓi ɓe eela jande hitande hikka nde tawe yehiri no woɗiri kota tawe murtereji warayi e mun, nani koɓe mbi kamɓe ɓe sukaɓe.
Min naati mi heɓi dewte sappo, mi heɓi bindirɗe an ko watta tati, an kay ni hikka kay min waɗi alhaali lobbo naato lekkol ngol endan, si ɗum yaari ni endan yeeso woɗi sanne.
Min
naati ya joni ni min kay ɓernde am weeli sanne, sabu hikka nandi e ko ɓuri ko rawanen ɗum enda rawanen komin naatto min kokka kano hunde fuu, nani joni min keɓi dewte min keɓi bindirɗe nden e gollirɗe amin fuu no heɓi.
Hano konda toni maɓɓitol lekkol lycée sukaɓe lycée ɓe département mo Bouza région mo tawa ɗum waɗiri no woɗiri yeru no Sale Djigo préfet mo o département holli. O wi bako tawa du sukaɓe jangoɓe ɗuɗayi ko tawa nder jangirde ji ɗin. Bandi min Adama Dawaci ko yewtide makko e callol nani ko wi.
Janginoɓe ɓen e ardiɓe janguirɗe ɗen fuu gari, jangoɓe gom ni gari, ɗum du gam ñalowma arana on noon ni du ni andira hitani fuu, gam iɓe andi ni ko jande ɗen fuɗɗaka. Woɓɓe maɓɓe du ladde ni tawa are kajaɗe ɗen fuu gaddama, jangoɓe ɓen ni keɗa kuuɓa ko ɗum fuɗɗa sendan deɓe ɗe. Ardiɓe ɓen no nder sigila cendol classe uji ɗin cake janginoɓe ɓen, ko watta jande ɗen fuɗɗira no wuɗiri.
Hande subaka oni woni ko maɓɓitol jandeji hakkunde waɗa nder leydi ndin fuu, amma wona nder nokkuje ɗen fuu. Misali doso to sukaɓe jangoɓe ɓe fedde ESN cali yaade nder jangirɗe, ɗum ɗo fa waɗi ɓe kaɗiɗo endan jeddol guineji gollitirɗi. Dey ɗume woni ko saabi ɗum? Abdul Nasser Ibrahim, secrétaire général mo fedde ESN doso, yewtidi e bandimi biyeteɗo Dawda Hassan Domaccio.
Nder lewru mai wakkati tewtol ɗereji brevet kañum e bak, min ƴami bandiraɓe amin jaha gaɗa tewtol mumen ngol endam. Caggal muɗum min desi ɗerol ngol muraduji sappo e ɗiɗi woni e dow muɗum, ɗum waɗi joni lebbi jeegon ni endam. Muraduji ɗi min indi ɗi du fei gotel huntaka, si en daari le muraduji no tawa dow filla ñibdiji laatiɗi no kano tawe gaɗama e nder région o fuu 3 5 fei gotel yottaki. no hannudu kwanda fawari jon tendeji ko wadano cekke itte nyibe nyibdiji lobbi dum du wadari tafon fa hande dum min kaldo fila ko darto de na gule lekkoliji di ngadna ka bolo den enda min cito nyande godo on bandi min debbo go moteri fiidu le lekkol don min kali do fila du kwanda ni wattugol kuran kanyu india ele lekkoliji din jondu kwanda min desi derol ilun natol lekkol gol wadai bandirabe funde habbi ania min jaloyto nino
Fahande anakondata nder mabito ngoli jande sendika jingano jango jandeji hakunde bita do saibu dambaji kanko du ohali do fila mabito le kongo naniko wibandimi bieta do ruke yatu adraman domacho.
L'administration elle dit que la rentrée peut être
effective bi ko nato l'école on enen tabitan kanon woni no tiide fangol tabil sabu jangino be ligoto be enda hewbe keba joddiji mudu en ko lewru out dun sabi jati be bi kambe kabe jata jangino gol enda an kayni ya warta majjum gomnati sende jodi haldi e syndicatji jangino be kany e jangobe dun narra heba dun yaano dun wodiri se wana non du dun watta yaade yeso on nanama andinoje cause Niger Sinaseb kany e syndicatji goddi edo fila ko darto natol lekkol
goddo aux exigences posées par le syndicat d'enseignants
agadez janginobe jangirde université moregion on adak e yade murtere jeddire nangude altine o sappo e jetati lewru septembre dubu junay didi jeddi ko sabi nde murtere du woni do kulle de be janti illu rawani ko wadaka alhu inabiga haruna secrétaire général mo fedde jangobe le université agadez on nani ko wi bandimin karimo aniseto match
Cette grève elle est d'une nécessité.
No hani min gada murterde gan illa rawani ko jande fudda min yami kullego ardibe jangirde de gada ni min adi amma wala adi mo be kumnani min dar universite mo agades o to nate jange hejore fa jande wada batu fukke do himbe galana ni no nyodira yadi hana dum hejorno to himbe nayo kani pukko himbe jetato fa jenew tawte dermo denne de hebe ben gari no himbe gadata kulle de fu gadi ko fedda amin wi'i jande hikkade wawa fuddi hande
a décidé de boycotter la rentrée académique.
Haurinde fedde leydi G5 Sahel hande subaka woni ko fuddi sappo e jeetati lewru yaade sappo e jeenay lewru sappandu dubu jinaay didi e sappo e jeddi der gallure New York trenda leydi America nde haurinde do hauruti leydi Burkina Faso Mauritania Mali Niger e Chad dum do hautade e horejo leydi France de leydi do no ngado am jot akalen do no gaddo an jooda kala e horejo leydi France on do filla sogeji kawjotodi de leydi Sahel do cede mudu nani ko
hawrinde chapande jedde de berde de leydi duniyaru no tawa do filla ko darto hawrter leydi meden joy kawde le ko ete G5 Sahel kambe ben enda be jidandu e horejo leydi France Emmanuel Macron. Horebe leede be andani be kalan do fadaramaaji ko taa e do filla ko darto durudugol biddan bonda ku kany e filade jawdi ko waawi wattede gam batte wallude himbe jogibe faareena le den endam. Ele hawrinde faawar jondu ko dani leydi France kanyu e faande leede do gonde G5 Sahel endan no ndara yalla no heba lawol jawdi hebe yaade le duniyaru e leydi Amerika. E do micintingol ni hawrinde wada noma do inde G5 Sahel on endan hisama milioji kemene chapande joy cerne metel euro kanyo hantawe hebama nyande be ganno to en bama ko hawrinde leydi Mali France hoji lawol wiide ke hokka milioji jago euro leyde tawade joy kawrde G5 Sahel de konda leydi fo hokka milioji 10 euro nonni faande hawrter leydi Europe eten ino europeen ade ke hokkude milioji chapande joy euro
Sado michito ilu sapo etati lewru September witiru nduwani kongartuki hijoi bebe lady Niger futi notoko ndira. Yeru dunino Mustafa Kadi goto tawad under fedde haujine fila hijoare nde holiri oyu ingartuki pe nimpe notong watira no watiri. Oholi du favari joni fechere yano pe hijoare bemfu ngarti. Bandimi subaka obie teto Nafisa Adam Sirfo konodimo echalalol koholi doma juni.
Accept that. 6787
pelerin handen do kalten do ko watta alhajibe ujunaaji jeegon e kemen jeddo e chapan jeddo en jeddo kayen won ko jotti wuro e do ujunaaji 13 e kemen jeddo ko yowi seeda kalay min miila du feccere hijoybe hikkaabe leydi Niger fu kebi ngarti do lawol gotol gol dumin kebe fu sadorma se wana harfilla are himbeje dun du konda min kebani dum mosolo lawlaw company leydi men Niger kany won hawji dum faano wodi dum wada dum min miije do yaade noge jeddi lewru ndu ma ba ko yottaki no endan tawan himɓe fuu garti. Hande nde e hoore muɗum laana pirogo on waddan himɓe jippina har yande jeɗɗi, kanko woni jeenaya
à partir de 19h autour du 9e vote.
Ene konata do filla tewtol kuppu koleɗe yannange ko wiite ɗon a ifoi gana ko duuɓi jinayi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi. Ɗon do caggal balɗe ɗiɗi ko pelle ɗen puɗɗoyno to enda pottoyno leydi Niger tawaɗo ley groupe B heɓi ɗo enda yeesaku diidi nayi. Caggal nde yano to enda jaaloyno Senegal gattanɗe ɗiɗi e ɓolum, kamɓe leydi Cote d'Ivoire keppodiri ko hokki ɗum yeesako. Ɗo doniyana ko darta ɗo enda mbiyen groupe B mo leydi Senegal e leydi Benin jeyi keɓoy ɗo enda diidi tattati, ɓe éléphant leydi Cote d'Ivoire ɓen kay diidol goto wol kowoɗiɗi. Menadu bandi heppodiroy e leydi Benin ɗum hatta ɗum no heɓan yeesaku ko waɗoyta a talata garo o ko piiɗe ittodirol.
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejeti FM
Alit
do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Gingimi
do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduchi
do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoyi Tobere Go FM
Tera
do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jebi FM
Dokoro
do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoyi Tobere Go FM
Nyamai
do Radio Scout Mukwartaji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
do Radio Sarawnia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena Ejena FM
Studio Kalangu.
En garta e yewtere meɗen pindinal toɗen miccito illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi ko ley région to enda Difa no tawda e rafi hakkillo fukkingo ana ko darta kippitanɗe ɓiɓɓe Boko Haram. Hunde du ko laati ɗum hulƴini sanne to enda nimɓe gallure wuro manga. Ɗum ko sabi ɗo enda suka ummatore mbiyeteɗo ɗo enda Ismail Insa Anke Jimo Jimi fittano jikka ko mbiyete ɗo enda hip hop waɗi jimi do yamirore sukaɓe ummatore ɓe région ɓe. Nani ko haali dow majjo.
Yake yake baida kyau zubar daji ni shikin ne ku zo mu daina matasa al'ummar kasarmu waka irma te afo irma cerdi da himma irma kokari irla bose amdu gazada jishanta
purkela mi wala na mido yima gan sukabe umma tore lady an ummo daru be tefo ko be gada jimi fitte jikku gadam mi hore hala majjidu yewata na pindinu sukaɓe ummatore leyditi ɓe ummoɓe tefowa gollal ɓe boɗɗo yaru yaru e golle bonɗe fuu. Miɗo watta daane e sukaɓe Difa du ko watta ɓe gatti jungo gam hakkillo fukkingo tabbita nder leydi meɗen fuu. Miɗo watta daane he maɓɓe gam kamɓe goni sembe yaadu leydi yeeso. To golle jimi hoya ɗo nder leydi Difa gam to neɗɗo wala ceede neɗɗo wawa naati studio yima faa jimi mum ɓurto yimɓe fuu nanaɗi. Jimol gotol ni gaɗumi illa puɗɗumi amma miɗo tawa dow lawol wurtinde ɓeɗo angom gu indiranmi jonde ɓolum. Miɗo hiɗi mi waɗa kulle ɗuɗɗe amma mi wala ballo min tanno mi wala sembe gomdu. Balla ka kajami ni woni mi wallire mi naata studio jimi am burto. Nyogol ni gaɗanmi ɗo nyogol du wala ceede sanne. Sey ni wakkatiji gom miɗo nodde to bumi mi wama mi heɓa seɗɗa denne ɓurnan ɗo hoya ɓurnan ɗo ferga ummani non. Sey ni ñande Allah waddi ko yurna mum.
Zaman banza baida kyau sannan baida fa'ida ku tashi mu ne mi sana'a da aiki mukama.
Non wattiri ɗo wonto kibaruji meɗe e fulfulde tili. En jetta Usman Amadou e Ali Nyalli firtanɓe ɗi e fulfulde joni o. En joppidan Usman Shina wadda ko ɗemgal hawsankore kirten to jahirte.
Kettine sigilaji Studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook Studio Kalangu.
Facebook Studio Kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum.